Stop ignoring. Zinto zonakala kodwa senza ngathi sibuni. Gotta stop ignoring. Izinto zonakala kodwa senza ngathi sibuni. Abantwana bayalala bayajola ezikoleni. Angeke savimba kodwa masingabambisana sonke singakwazi ukugwema. Khona soba grand, mele sibe safe. Each and every school sends a blood test. A condom distribution, I ngoba promote sex. No pieces teenage pregnancy, no go spread that way to one. Khona sonke soba mnani. Umfundi abe safe, uthisha umzali naye abe safe. Ngoba ngeke sikwazi ukuvimba i-sex. Kodwa engakwenza kuphela ukuthi sizame ukuyigwema. Yes, condom distribution is the way to start. Condom distribution is the way to start. Look, testicles. Khona uhlala uzazi. Yeah. We gotta stop ignoring. Zinto zonakala kodwa senza ngathi sibuni. Gotta stop ignoring. Izinto zonakala kodwa senza ngathi sibuni. Abantwana bayalala bayajola ezikoleni. Angeke savimba kodwa masingabambisana sonke singakwazi ukugwema. Impilo yakho isezandleni zakho. Siphathe kahle, make your mama proud. Ayibo, impilo yakho isezandleni zakho. Siphathe kahle, make your mama proud. Better safe than sorry. Just ibheke ungalahli. Push isigele ungalahli. Yes. Better safe than sorry. Just ibheke ungalahli. Push isigele ungalahli. Hey. We gotta stop ignoring. Zinto zonakala kodwa senza ngathi sibuni. Gotta stop ignoring. Izinto zonakala kodwa senza ngathi sibuni. Abantwana bayalala bayajola ezikoleni. Angeke savimba kodwa masingabambisana sonke singakwazi ukugwema. HIV testing and condom distribution in schools is the way to go. Let's stop ignoring, yeah. HIV testing and condom distribution in schools is the way to go. So let's stop ignoring.